mano teksi Wabi kunume lendawa Uweze anyo salami tulu mano teksi Angitu wabuse kuki Kyo salami tulu mano teksi Angitu wabuse kuki Kyo salami tulu mano teksi Nyambonu wabuse kukile Salali kulumano kumse Kuchiwa nilanzo Omgalu salo mdala Kuchiwa nilanzo Omgalu salo mdala
Kulumanelela, 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 kulumanelela